et la plaisir.
It's the international sound. Oh yeah, yeah, yeah. See what I feel. Umetnifanya baby kwa mwenyewe. Na penzi lako sweet kama tabibu. Sitamani, sitamani wengine. Kwa ilipo hii, ni penzi. Hakuna dakeweza kutujaribu. Tumeya shinda menge ya umajaribu. Kitoka ndani, ina yako zawani. Fendi Gucci brands za kilaina. Spendi fana nina kinamina. Napenda baby who fly. Washama wakikuna waone ni shy. Pada botega benzi na gare za kilaina. Mafogi nguo tu za madizaina. Napenda baby who fly. Washama wakituna waone ni shy.
Natoka Natoka baby.
Niku kufanya na vyotaka.
Hello baby.
Nikiwa romi basi wewe ni juri eti. Mapenzi oya menifanya ni ache kubeti. Na bado ni kubize na wewe ni nakubeti. For me kuona wewe ni kama blessing.
Yeah, careful now, we just might down. Popped in the feeling like it's right for now. No shorty here, that's never enough. I got money everyday, yeah, I'm up right now. I'm in the casting, you're my main scene. Come on sativa, body electric. I will not leave ya, you're my destiny. Me love, give me that thing. You got a look good, I'm windowlessy. Come in the love, how you move cinematic. Close up shot, put my hands on your hips. Director's cut, no take two for this. Tease me girl, you got it start. We gotta move,
you gotta move.
Hello baby. Niku kufanya na vyotaka.
Nikiwa romi basi wewe ni juri eti. Mapenzi oya menifanya ni ache kubeti. Na bado ni kubize na wewe ni nakubeti. For me kuona wewe ni kama blessing.